wabaddewo enkalu mu parliament ngeisa ekiteeso ekikiriza gavumenti okwewola ensimbi eziwera 710,000,000 okuva mu UK Export Finance ne Citibank ezigenda okuvujjirira enteekateeka enesobozesa abalimi n'abalunzi okufuna ebyuma ebifukirira faamu zaabwe. Abaka babadde balumiriza nti amateeka tegagobereddwa bula Speaker of Parliament Jacob Oboso Ball n'abategeeza nti amateeka agamu gabadde galina okubuukibwa olw'obwetaavu bw'ensimbi zino.
I love to play by the rules, and here I'm playing by the rules. There is no single provision of the rules 8 of the Constitution that has been breached. So the guidance is, we are doing this way. Please, you know the rules. You don't argue with the Speaker.
We are going for debate.
Okusinziira ku minisita w'ebyensimbi Henry Musasizi, ensimbi zino za kuyamba okugula soola ezifukirira eziwera 427 mu ggwanga lyonna ziyambeko abalimi n'okusingira ddala ab'emmwanyi mu disitulikiti eziwera 126.
For the development of solar power irrigation systems project phase 2 has been laid before this parliament. Now therefore be it resolved that parliament authorizes government to borrow up to €168,776,364 from the UK Export Finance and Citibank.
Wabula minister w'ebyensimbi mu gavumenti y'oludda oluwabuzi Lubowa Sabina Javira ategeeza nti bonga bali ku ludda oluvuganya gavumenti tebamatidde na gavumenti kwewola nsimbi zino kuba obukwakulizo kwebeewoledde nti si bulambulukufu.
Sibwa kuba nti tituwagira byakufukirira oba byakulaakulanya bya bulimi. Nedda, engeri gye basabyemu ssente zino kupakukirira kwe balimu n'okutuuka okuzza ku mateeka ku bbali bayiseewo kino ne tukiraba nga ekitali mu bwesimbu. Era tujjukira bulungi nti Auditor General report gye yakola ku feeza eno eyasooka ssente zaasooka okufunibwa yalaga nti ebintu tebyatambula bulungi. Kati nga tusaba bannaffe nti basooke bekenneenye lwaki mirimu gya pulojekiti eyasooka tegyatambula bulungi.